Sign of the beauty. Leo. Umbo chano vushe mipaka. Nezo pumba sani moja lazima tule huu mwaka. Naruka tiki taka. Kipa uwezi nyaka labda ujoin tuwe chama kama mwamba wa rusaka. Visit your memory weka sensory we high ngomba maskini atazaa kama mbwai iwe mbwai mwana jeshin sona gwanda lopishwa maja karai. Na unifano tusuezi kubunja kwa shoka mayai. Na ujinga ni wakati wa kwenda so kurudi. Tuna kesha kama bundi, familia sinapata fudi. Kila tuwa dua, kuna lekaa, tuikawa gudi. Zote mafanikio, wenda na juhudi. Kanyage bati mbaya, tulipua makusudu. Sipoleta ufaya, sino ubaya. Welcome to Mahudi, na ukija kwenye sabati. Michano ndo mebugi, mistari ni mingi. Aneta zaidi ndevu za Yahudi. It's my time, listen to me, ni kutichi zaidi ya veta. It's my clown, give it to me, ya mpaka ni kuite hater. Over and over again, mambo badirika na mbacho wa kipo. Licho ambacho kinahitajika. Oh, yeah. Go ahead. Go ahead. And haja kusimama we. Go ahead. Go ahead. Watu wanakutazama we. Go ahead. Go ahead. Wengi wanataka dawa na sio tiba. Wazungu na power iliyo shiba. Vivu waishi kulia shida, jua umekula hasara kama umeshiba faida. Undo jana na ujuzi, mtodoki anakinukisha kama chocha wanafunzi. Ubari kataa, ini voice ya mtaa. Wazo bora liaribiki kama nguo iso na utunzi. Kilewa sifo taisha kabla ujaanza, uneza chonga kinyago neka kutisha. Amini kwamba, wajuzo freak na shine bila ya pamba. Na ukigusa tuna nasa kama wayo sona gamba. It's my time, listen to me, ni kutichi zaidi ya veta. It's my clown, give it to me, ya mpaka ni kuite hater. Over and over again, mambo badirika. Uneza ingia tachooni, ukatoka una wazo jipi.
Akili kwenye kichwa, usije ukatufelisha. Ujetwa nyumba yenye mlango wa fama, haina dirisha.
Yani uneza ukafika mwisho, afujui wanzie wapi. Kama unataka mshiko, muulize Adija anakopa wapi. Hewa. Go ahead. Go ahead. Aina haja kusimama we. Go ahead. Go ahead. Watu wanakutazama we. Go ahead. Go ahead. Aina haja kusimama we. Go ahead.